ley leydi Mali gollirde fawine dow kala ko woni yimɓe mawɓe lollirde maison de génie darani kabaru nayaɓe e pabodiral ɓiɓɓe leydi ndi. Nde min jotti nokku o, min jiidi e Burama Koulibaly ɗowtiɗo aba muɗum mo duuɓi 80, yalla on no sawre ka o mettama no o yiri kaki gollirɗi ɗiɗo nokkuji ɗi.
Ça se passe plus ou moins bien.
Kabaru muɗum dartaki no haniri, komin darrata laamu koɓeɓe ɓe kuncana hoore kaki gollirɗi ɗi, yalla ñawɓeɓe ne mbawa sawrede fa gasa. Ɓe anda wiide wona tan kabaru nayaɓe ma ɗum kaki gollirɗi ɗi heeyata, so cellal ka wala tan yiriwere wala, sikki wala kay eɓe keeɓa faaba ka yama ɗiɗo faabaji ɗi keƴata. Banggue goɗɗo ɗum ɗi jottintake yimɓele ɓurɓe foof hasindinde. So banggal mi hooram kay albarka Allah, mine wondi e abban mo detetre muɗum darani kabaru muɗum, ka ɗum fof tawede mine darda laamu koɓeɓe wattande hakkillo ɓurɓe foof hasindinde yo ɗum famɗiri foof. Sere makko na woodi gorko moɗo garɗo ɗum sawrede, karuga keyta milnoɗo ñande mum foof heɓan sawrede e kaye ɗum tottede safareji suuɗali feewi bonnugol jikke makko.
Angoniñana ayno amla kadriɗo
soɓe hinnike lewru kurɗo safariji amen ma e sawrugol amen e hunde muƴinde. Mi yehi toon hakkillo am dohtere mbe totta kam safariji mere, kam taki wiide wona fewi no wuurde tegal ko ƴewti kam dohtere o winde ordonnance hella hultirde kam safariji ɗi tottaki mere.
Min folañana woyodde abe kesa teke gon tulo
micciten wiide sisuli hikka woni pabodiral yo sembilgol hewtagol jaam e dewral kañum ɓuytugol kuteji ñaw COVID-19.